I love you, girl.
I love you, boy.
I love you, girl.
Love you, boy.
I love you, girl. I love you, girl. Mama watoto lakini kukosewe kama na wana nipenda basi mwache mfeo
nitafanya na mtaka boy hata mimi na kupenda right mume wangu nitamwacha nitafanya vitu gamba katani patalaka
usijali kusumi mweni wangu mini wako wala sijali baby usio fugu husu wife nikilodi nyumbani lona patalaka tatu
Wana nidanganya mewangu kamwacha lafu kanitosa Tani umiza baby boy Tani tesa mwenzio
Sitoku umiza baby girl Sitoku tesa mwenzio
Tani umiza baby boy Tani tesa mwenzio
Nipenda we dada Katira nimesha owa Mke wangu nampenda ila ukini kubali mina mpata lata
Talaga